Kwatide ekibiina kye NRM bendera okulamusa n'ate obwa President Yoweri Kaguta Museveni akakasizza enteekateeka ez'okuttaawo ebitavu omunaava ensimbi ez'okukulaakulanya abantu ababadde batannatuukibwako nteekateeka nga zino era n'asaba abantu okulondoola enkozesa y'ensimbi zino. Ebitavu ebigenda okusibwawo kuliko ekinaavaamu ensimbi ez'okukulaakulanya abakulembeze ez'abavubi ez'abavubuka b'omu bitundu ebyakazibwako erya ghetto abasuubuzi mu butale n'abalala. Museveni azzeemu okukinogaanya nti ensimbi ez'enteeka eya parish government model kaakano zaakwongezebwa okuva ku bukadde 10 zituuke ku bukadde 3 buli muluka. Okwogera bino abadde ku kisaawe kya munisipaali y'Entebbe mu disitulikiti ya Wakiso ng'ayogerako eri abawagizi be wakati mu kubapeerereza bamuyiire obululu addemu okulondebwa ku kisanja ekirala.
PDM emyoga PDM tujongedemu egenda kubeera miliyoni 300 ate twongeddeko n'ensawo y'abakulembeze abakulembeze nabo beetaaga ensawo yaabwe ne twogerako ensawo y'abamakanika tutaddewo ensawo y'akatale kati esente z'akatale tuzitaddewo mugenda kuzifuna kuva mu microfinance obutale bwonna bugenda kufuna sente z'okwewola abavumi kubanga bwenagenda kulekye Albert bansomesa nti eno PDM omuvubi temusobola kubanga omuvubi yeetaaga sente nyingi okusinga akakadde kamukano yeetaaga eryato yeetaaga obutimba kwe kusalawo nti tubakolere ensawo eyaabwe.